amacela ungangiphake. Ngizobuya kusasa noma ingoma nje. Amacela ungangikwade. Lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngathi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngathi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngathi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali amanzi kagesi sekushubile shale. Sidla amanzi kagesi sekushubile shale. Sidla amanzi kagesi sekushubile shale. Sidla amanzi kagesi. Ubona ngimanzi phansi. Nanko omunye sekhuleka please umseleni ngamanzi. Angazi nokuthi ngisele namalini kakhanti. Zobona kusasekuseni kwamanje impilo imnandi. Ngishisa benye julukile njoba ubona ngimanzi phansi. Nanko omunye sekhuleka please umseleni ngamanzi. Angazi nokuthi ngisele namalini kakhanti. Zobona kusasekuseni kwamanje impilo imnandi. Lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngithi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngithi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngithi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali. I'm an old love about two names, and it's all three. Shoot it, belly team. Shoot it, you 50-50 strong skin. Ang lale kaya mina namhlanje. Mama tell you, ang pagi. So, boy, sasa no me go manje. Mama tell you, ang kwate. She's a penny, you look in the job, born ang mati pants. Nanko omunye sekhuleka please umseleni ngamanzi. Angazi nokuthi ngisele namalini kakhanti. Zobona kusasekuseni kwamanje impilo imnandi. Ngishisa benye julukile njoba ubona ngimanzi phansi. Nanko omunye sekhuleka please umseleni ngamanzi. Angazi nokuthi ngisele namalini kakhanti. Zobona kusasekuseni kwamanje impilo imnandi. Lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngithi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngithi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngithi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali sidla amanzi kagesi sekushubile shale. Sidla amanzi kagesi sekushubile shale. Sexual relationship.